This is the Vandalas in a new style. Straight up from Kafudang Stars. Safir Kukoli.
Akirini Kutuare wa baby. Kukwano Kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini Mkwe Ulira. Akirini Kutuare wa baby. Kukwano Kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini Mkwe Ulira.
Okay, Ulira bino. Tunuroka kasebe nyokera. Omukwano kwa nina skwera gambutara. Bebe mkutuare mkukuwe chitara. Neva kade wabagame ntegeza kunyanjura. Muziki za kwenke chitangara chasora. Kuruo itabasajo wareka berukira. Neva warabano batanduso kwefera. Hei bebe wampo nye miseke jomu kampara. Tebama nyomu kwano kwavo kwa kupara. Abona bareka na funa karara. Ukukat kaware bebe siri chukora. Vande neso mkwano kwange kwa ruberera. Kare na wansivizanti teri chiru tuahura. Mubutufu makiri numpuri ronyo nyogera. Bakade wabagame ntegeza kunyanjura. Muziki za kwenke chitangara kasora.
Akirini mkutuare wa baby. Kukwano kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini mkwe ulira. Akirini mkutuare wa baby. Kukwano kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini mkwe ulira.
Kamfuna kapeni baby tukorenda kano. Komuchuru zikatonda chiteke kwa mkono. Akini nizena wetu vere mkwano. Wakaro masa masanga kasi muka tekino. Kangu jemu chara anu kurumbi seste. Kuzimbire bandaro unye chero chete. Wata jende neve ya iwaka kunyisa kwete. Jindu kunyisa miso wanjora kumonyo mate. Mubasati ya muyuganda yenze prefecti. Ofunye stepone na funane pamiti. Kiriza tuwe kumbe flight ne passporti.
Akirini mkutuare wa baby. Kukwano kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini. Akirini mkutuare wa baby. Kukwano kukwate wa Choya Garanzi. Chachukora Makirini mkwe ulira.
Makirino ripyute kabiri kariri. Tura kukaria mkupuke kukari. Kangumune mimooma mga sukari. Kangutuare mitara mkuise kumeri. Konyumurgo bukwe pepo rukwarari. Kofunyenze mkaka torisibira kasori. Kowanjora kumanori ya mauri. Omukwano kwa fegu singe kukwabari. Imurokoro mukwano ngusoma mbiburi. Kangutuare rifasa kukwa sakamuri. Siri kurumia kubanga toya karababiri. Oru wa mikisa jonga tori kwa pipari. Bebi mburi rangose tugende mburiri.
Kukwano kukwate wa Choya Garanzi.
Chachukora
Makirini mkwe ulira. Makirini mkutuare wa baby. Kukwano kukwate wa Choya Garanzi.
Chachukora
Makirini.
Benson Bro, Team Safi Music, Van Dennis, straight away from Kafudang Stars. Hey, sign out.
Pick up, pray, Firo.